siyazi ukuthi nje kunesivumelwano esikhona ezingeni lesadakhi ukuthi umbuso wamasosha awuvumelekile singakaphumeli nje ku-Afrika yonkana nje nala esadakhi ikhona imile leyo nto kanti ne-African Union ikhona imile leyo nto ukuthi umbuso wamasosha awamukelekile awuvumelekile futhi sibonile isadakhi ukuthi ke ayizange ibe namandla atheni ekungeneleni ezweni laseZimbabwe ukuthi kuphunywe nesixazululo esibambekayo ekade sibhekwe mhlawumbe abanye abathile abantu baseZimbabwe. Sabona nje isadayi kungathi kwaba khona lapho eyasilela khona. Kodwa-ke singazike ukuthi bangathanda ukuthi bazibone beqhubeka ngaleyo ndlela. Angikholi ukuthi bazokuthanda ukuthi bayibone baqhubeka ngaleyo ndlela kube sengathi bayahluleka ukuxazulula izinkinga eziba khona emazweni esadakhi.
Inkosi eLesotho yona iyabe imingaphi lapho? Ngobani njalo abanye abalamandla ukuthi bengenele kulolu daba?
Inkosi yaseLesotho ingaphezu kwepolitiki. Uma kusiba nengxushungxushu ezifana nalezi kuleli yazwe, iyake ibe ngumlamuli wangaphakathi nje ezweni. Amaqembu ezepolitiki anokugijima aye kuyo inkosi ngokuzama ukuthi isize lapho engasiza khona. Inkosi yaseLesotho ngakubeka nje ukuthi ingumuntu ohlonishwa kakhulu kubantu baseLesotho. Kodwa kuphinde kube khona into okuthiwa yi-Customs Union lapho okuyi-South Africa neLesotho neSwaziland. Nako lokhu neNamibia. Nako lokhu kunokuthi kube khona lapho okungenela khona kula amazwe awu-4. Kodwa okuyikhona abantu abazothinteka kakhulu, uphiko olulamandla kakhulu, yilo lolu olesadakhi.